Timberland.
Sexy lady.
Ooh. Do the money for rap.
What else I can't talk at the genie you?
Do the money one time, yeah. I told you.
Bubbles on my baby, I can sell my soul.
Yo, Kwanza, put you to check it, eating could control. You still leave them taking not a man on the show, not a man in could you make and cookoleze on your show. Ring and toy do, but dial chisem, yo. Yeah, one bema cheesy umundani kume happen. Nikona piece in Cali walk on your fashion. Siku his net to boss nagawa mission. Sipok check and see your kessi, Niko bize. Kidogo licho nacho kwa bab kubwa. Kampani ya wanangu wote bab kubwa. Naizi bebe kama zote yani bab kubwa. Usilete udananda sini bab kubwa. Lula man, yeah. Watch a chan of way, wapi zan, watch a nanya shay, this line, the beauty like a man, Lula man, yeah, Mr. Mambo,
hey, and the lady, so what shall we hear is my gatini, bingily, bingily, yamini, mashama fupi kwanini, I wanna go here, I talk at the chini, you, come back in my bed for some gilly, wanna go here, my baby, I can send my soul, soon I want to go to my
kama una bebe karibu jisogeze mkunga jitokeze jua lichomoze mikwaja debe mtoto ni chokoze ni kutongoze paka geto uongoze naitwa kiraka na zimba mulize fundi kwetu chaka na leo na sign hundi kwenye game na vyoganda naitwa gundi natumia pesa macho wazi kama bundi kidogo licho nacho kwa bab kubwa kampani ya wanangu wote bab kubwa front line kwenye page kama bab kubwa acha kelele mbwa mdogo kuna bab kubwa hizi line ni zangu shiny yangu cigarette na mtoto mnipe wine yangu takwa fine kwangu rap game ni yangu mtoto mecharazo hii mic yangu BC Babylon kazi yangu kuperform Dula Manson weka mic on siku hizi na jion pata live kwenye phone put it on let's get it on.